Talata 8 lewru September hitan duubi ujunal didi e laso yande jo e mintaji sappo jo habaruji studio kalangu e fulfulde dimi Ali Nyalli Abdul Mumin yottinta e moɗon. Sembe habaruji meɗen hande haalando kantinol hawrinne woygu e jeɗɗa ɓere CDAO hano fedde dental leɗe hirnange kawtuɗo luumo woto ɗo wande nder huɓere ñameni. Nder hawrinde nde ɗu ni CDAO ƴami ardagal leydi Mali kam fuu e ardagal gomnati ɗi enden hokke ton enden Mali to enden ɓe kana sogueji. Sappo jo lewru septembre du enden to waɗa duni fa hande hawrinde nde wi'i ko tawa himɓeɓe enden gattama. En kalan duni fa handen do sador maji di diele to baade fa nyaami bangeje de enden bawi gaddan himbe har ko darta cellal mabbe gande en daari ni diele de enden kawru direke sanne e diele nyageje de. Yewtere pindinol studio kalangu handen wadan do golle wonja mako to enden der departement do gondu ci region do so sarki nako ne debbo non mawdo du fa hande wonja miibe jeyado argum fillam wadete der yewtere de enden. Kenga hawrine woygu e jeɗɗa ɓere CDAO hano fedde dental leɗe hirnange Afrique hawtuɗe luumo woto timmina ɗo enden nder huɓere ñame ardiɓe leɗe ɗe du nino dow jukkolgol leydi Mali jukka dalila jippinol ko laamu ɗum enden ko sogeji ɗen jeygaɗo to enden nder leydi Mali. Hawrine nde du ni fa handen ƴami ardagal leydi Mali kam fuu e ardagal gomnati leydi Mali hokkeɓe kana sogeji. Hawrine nde du ni fa handen wi'i ko to sappo e joyi lewru septembre du enden waɗata fuu tawe himɓeɓe enden ardinama dow lebbi sappo e ɗiɗi ɓe jaaɓe gaɗa cuɓakiji ɗi enden nder leydi enden. Se kettinoɗon seɗɗa nder andi nore hawrine de enda derol mudum gol Claude Cassi ardido hawju golle CDAO jangi to enda der hawrine nyame de enda sedde ko Michel Djedji waddi firta e fulfulde.
S'agissant de la situation au Mali
do fino Mali wontirini batu joda kale on holli tikkinkinaki mudum dum warta do lawol sariyaji lamordi der leydi ndi kambe khalifa lamu horejo leydi keso sube e horejo gouvernement mun ko lebbi sappo e didi wodi dumi ngattam jidal hono no so geje Mali ngoni no ngada hakkune mudum e bibbe leydi ni horejo lamu khalifa on kambe horejo gouvernement mudo hanana watte do yade 15 septembre 2022 e nogay garo
au plus tard le 15 septembre 2020
diele toɓuɗe ñaami bangeje ni enden ni hannden nde en daari no mbawi gaddani himɓe saɗor maji cellal har ko darata to enden ni nde en daari hannden diele ɗe enden kawru direke sanne e diele ñaggeje ɗe enden himɓe duudar majje gonno tokka no jewta gan to tokkire gon fuu wala nani pamtinolgol docteur Ahmed Atter waɗani Olivier Axo Bavi gam famtinde himɓe no waɗa ko himɓe kisa ñawuji ɗi enda
farati mawɗon noon wonɗon endan ko laati no wawi waddande himɓe faɗa rafi cellal muɗum en ɗum wonno ndiyeje gonɗo waɗa bonandaji ɗi endam na wallaji kewɗi wawi heɓede nder majjum na wallaji deeɗi ko nangotte ketti neɗɗo no ɓoyla saabu aɗa andi ndiyam ko woni nder gotaji kañum e ndiyele ko wolle ñegueje e ndiyel tunuɗɗe kañum e ndiyam ɗan ɗo fo hawrodiram ato tundi wotiri kamɓe ɓen ɓe pamana koye mabɓe no tirsi dow mabɓe ɓe tefa ndiyam laaɓuɗam ɓe jara saabu kañƴe an tan wawi hissinde ɓe ñawuji
gaya région do so de en daari ni illanatul dungugo enden pabɓe puɗɗino tora himɓe fa jonka ɗum fuɗɗi ɗum ɓuura sembe loctoroje ɗe enden gande en daari ni nder ñalowma waɗa himɓe woronjede gondu himɓe lasoji nawi waroɓe no ñawto nder CSI 2 mo gaya o ende hanono loctoroje gon haaliri ɗum duni fa hannden sukaɓe famaɓe ɓe gaɗe duuɓi joyi ka en ɓuuri torrade nder majjum. Se kettinoɗen ko madan Ibrahim Hawa mawɗo CSI 2 mo gaya o enden wi'i fadal aludo majjum gam famtinde himɓe.
Nder ñalowma fuu meɗen keɓa jama'aare ngam fartomoɓe o no woɗa capanɗe tato ma capanɗe nayo ko warta to sukaɓe ɗon kay min mbawta limode jewɗen deeɗi du nagara goto goto min peccana nokkure de pecce ɗiɗi yaasi ɗon ittana kena sukaɓe to e kawtu e moɓe ɓe sukaɓe famarɓe e duuɓi joyi warga ley joɓantake fay buuɗum meɗen godi safari ko heƴƴi jonɗon safari ko wulo wullo ɗo e ko turre nino so min ngala ɗum min mbinnanan jomum ordonnance soodo amma hunde fuu ko laati safari jonta peɗɗe no wonanime jonɗen deeɗi so gaddama sangare mumen ko ƴonta ɓe tadderi wonɓe no tuuta on do min paddo ɗum watta noon ɗuɗɗe seerom maani e gaɗane tuugal ko wulo wulo
ɗumfontsikanyerowonas.
Leydi Niger ni leydi noon wondi no durwida ko watta kollol himɓe marde bondi accama nani ɗum hanti ɗum woni ko madan goje Maimouna Gazibo ardiɗo fedde jinganore ko watta marde bondi accama nder leydi Niger ɗo enda hano fedde indira nder francire ANLTP fedde duri dore kollol himbe mardi bondi han kan woni fedde de enden der Faransire o wi duni fa handen ko gomnati e fedde de enden de o ardi non don duro sanne ko watta yaadu yeso bo dun du sawi jati ko yaadu yeso heba ke sanne der durugo enden se kettino den sedda der ko wi Rafika Attar ko waddi ko firta e fulfulde
le premier challenge quand je suis arrivé c'était d'abord
golla artimi wakati garmi don kan wanno leli Niger eggato wanno gan wi anima leli bodeli don ka han lawol lam gon wajjite gon en fondita wodde men kebbe men joddini gollirdeji e le keru rejoinji ayfu do inni sorosi o le cuudi sari'a denno wonni ko kase leydi Niger itti nyalaane noga e jetati leru safkan hitane fu gon gollirde do majjum denno leydi Niger tabittini du lawol lam ko dubi ujana didi e sappo e joyi kon darta filla dunloobe e tarwaji ko tawta e mum leydi din darake durdurgo e fi mardi himbe di denno men dari fa leddi dum ciwi do bodol wono witti olol yotti fudo heccho dun no holla ke leddi di dereke durdidde e tawray kanje e mardi bonni ko bibi adamaaji watte meden milani gollaga me accigal jodirta ko ni gol yarte yeso
j'ai confiance que le nouveau va continuer nos engagements
jangirde jande loktora ku der universite abdou mumuni mo nyame do enden asaw bitti do enden wadi hawrino mum gunto enden gan hokkude timimbe jande pharmacie de reji jande mum e micci nen himbe duni ko hitane duubi ujuna didi e sappo didi jande pharmacie firta der jangirde Abdou Mumoun de enda hikka duni e laso e tato timimbe jandeji mu en sekettino den ko professeur Sani Rachidi wi Michel Djedji gale hawrina de enda gam famtinde himbe
avant tout les ndemun sonno be le pharmacie ben fu ekintita kenana leede yasine mi ekintinana sonno be pharmacie arambe ko woni no jangine le nokure to cellal balli nimbe janginte do ko be kantidi ekintinan mabbe ibe godi lawol golloyde be fudu be ko jama golle dubi jagom neddo watta jande ekintinol gol ciagal kebol tal kurmun doctora ni ko kollol golle ko heba e jande dum wade dem be murtoto docteur ube ko pharmacie dum min gaddana sonnobe le pharmacie nogayo e tato heybe le ministere hawjine cellal bibbe leydinde gam o don andi hande sonnobe le pharmacie goto wonana do inde bibbe wuro ujinaji laso denne no hani sadorma dun don witte heba e lawangal yottade e pharmacie hoyana dudal bibbe leydi Niger
population du Niger
pelle jeade leydi Niger e pelle jeade leydi Yassine to andan tanje pelle jeegon kawdi sembe en gan duru didde ko watta burdinol to wadu chaka himbe leydi Niger pelle de do nil bi to gi burdinol wada fu durwan ko watta mosolo majjum hebo se kettino den jabaaki ki ciroma Mamadou Ali kalfinado ardangal Oxfam Niger wadani Rafika Attar gam famtinde himbe
la ceremony ki no ranye aujourd'hui
hawrinde harutinde min do dem manamu woni de kugol jungo do talkuru kon naral hakkunde amin do der Niger durwi didde burdi dir hawtade e pelle jinganobe bibbe leydi ko fedde Oxfam hawri pelle deto le durwo mudun do le Niger misali burdi dir far jonde nimbe fi arzuku fina tawa e ladaji ko nandi e mo adi mo min ko jon kam woni waddude ko heba far duro mudun dom gamide andini ni tang min bawta waddude ko hebete e der duro majjum amma seni himbe pelle jinganobe bibbe leedi fu tawama hen min ngaddam mballa amin hantude dum odo andi e der hisabu on min jii to burdi dinol wonno wade har jande e farto cellal bibbe leedi do
tam de sante etc
der kominiji mada rumfa gabi region maradi kominiji di andan ni komitiji cingadi der mudum gan hawjade filla gese gurti e ko nandi tittani no labi no hebude mo solo fudu fudu chaka himbe chakantararde anda hanno ardido golle dewtere hawju filla gese gurti haliri dun ni anda rewbe duni fa handen no don no gadda ballam en sanne har ko darta kebol mo solade ni sadorma wada ken nani ko galo badaje wi Mohamed Mamman gan famtinde himbe do majjum
le travail de Cofob c'est
la golal fedete ne Cofob wonana do reenu gol no kuje gadul talki la sid kanyi di andan walato neddo heba yotto nade kon na jey en nokure hala talki ndonigu en talki choggu en talki dokkal men nga talki lubagol en nga du kon nan talki tolme en dum fuko watto ko tawe jangatu wona fodu fodu jo joni ni se ndari rewbe golle mu en wodi sambe sanne e der majjum sabu kambe e be goto mbay mujjinde be ballata himbe ga alle e kambe ben be bona e be godi munyal du sanne gollal ngal be galde gurde en ko be kollimin dum wadi sanne dum lebi du e mbawi kambe kay mujjinda hakkune himbe se heppi fotude ba hakkune gore de kiono e be nata hen e be mujjina dum wodi du sanne
les interviennent quand même ils arrivent à régler ça.
laso e goo yaade laso e jeetati lewru utti tan duuɓi ujuna ɗiɗi e laso fedde sukaaɓe ummatore gon jinganore ekkitaki golle junngo e yahdu yeeso waɗani rewɓe lasoji nayo e sappo e jeegom ton enɗan nder huɓeere arlit e kentinoje ɗum du ko watta rewɓe ɓe enɗan mbawa heƴorde koye rewɓe du ni gaɗanama ekkentinol gaɗol kataɗe turare kam fuu e urdi ɗum du fa hannden ɓe kokkama ɗerol ko hollata ɓe gaɗi ekkentinol gol enɗa nani ko Ali Alassane Amumun jeyaɗo e fedde de wi Ousmane Oumarou gam famtinde himɓe
au départ nous avons l'intention
fuɗɗorde noon min godanano anni ekkintinde rewɓe sappo e joyo gaɗol turare wuta kamɓe ne beele ko wujete miɗen gaɗa du kataje amma yaade ƴamɗe ko rewɓe ɓen gaɗi gam ɓe gala golle koɓe golloyta wuroji mabɓe ɓe gari sanne dow sappo e joyoɓe min milno min ekkintina ɓe ɓe jottake rewɓe capanɗe jeenayi e jeego gam heɓa humtoyde muraduji mabɓe min jaɓi ekkintinol mabɓe miɗen mila du ɓe keɓon koɓe jaaloyi ley ɓaadeji mabɓe ɗum du no ɓeydanamɓe humtude haajeji mabɓe ley allure kamɓe far arzuko on miɗo hakkinkina ko nder rewɓe ɓen du ɗuɗal mabɓe fuu mbawi gollal ko ekkintina ɗum ɓe keɓan du golleji koɓe gaɗi ley ɓaadeji mabɓe min gaɗi du sigila kokkol tarki caggal nde min ekkintini ɓe
après la formation
hey banna no gonɗa ko woni habaruji on
subhanillahi bannirawo warjoɗo haalana
alhamdulillahi tunde meɗon kiira woodi ko woni de ɓerna an ko jimmi mi haalanma dow majjum
wey in koye heɓi himɓe bangerde en no
ceñi mi ƴoye luumo nde loore faaba faaba ɗon nanmi reɓe ɗiɗigo iɓe kiira goto on moɗon batana higo makko ɓi ko dabbo loktorojo iɗon dogge nden leñol e himɓe kureeri
inna lillahi hunde o wela banon nanol
hannon no nami dahirde maɓɓe innira on yi'i ɗiko golle loktoroɓe mo alta kanjum waɗi himɓe kureere e leñol iɓe dogga mo illa wurtaki ñawgol ngu covid-19
hannda himɓe nanga hulugo loktoroɓe
kulol ñawgol ngu covid-19 kanjum waɗi himɓe gari iɓe dogga ɓe enɓe yamɗa e ɓenɓe magata ɓe fuu
nonnon banniraawo seeda en kawdiri ko e meɗen en tokki laabi joƴƴinaaɗi kisinayiɗi himɓe imma ñawgun en nden tan noon ketten kisin imma maggu
inira e ñeño fuu no tawaymo immo woya mo ñaamata mo yahata gollel
ɗum ɗo yo anninoore noon de studio kalangu waɗi hawtaade e ministére kawjiiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger
saraki nakone duuɓi lasoy tati ene jeyaɗo argun ton enɗen nder département dow gonduci région do so debbo du noon fa hannden latiɗo kam woni mawɗo wonjamiɓe worɓe e rewɓe fuu enɗen nder cakantaraji enɗen wonjamako guduni heɓaɓi ko oroni golle ɗe duni omo waɗa ɗe gam heɓude ko humta hajuji makko o wi'i duni fa hannden ko ardagal wonjamako waɗoɓe enɗen duni hoynama se kettinoɗen yewtere makko e Abdoulaziz Danyumma
wallahi un tawagal annu a yi'i joni sene hanagan tawagal ne tiɗi fano o gollel gal mi anni ino woodi himɓe gaɗoy e gollel e tawa kanu min kam tawi ɗum nino baba an e hoore mum mailama laamiɗo femmoɓe ko atta laabi tati
to e nder golla wanja makko ngu enɗan ɗume ɗume woni ko gaɗata
miɗo femma miɗo julna miɗo itta beelowel to joni itto beelowel kay e noddimi loctorore e jiimi acca on lekki kanjum kay mi acci senino ene yiɗi safare wari mi hokka on lekki to ɗum ɗa ni heddi ɗum miɗo fesa du ɗum woni waɗogol pesoɗe e yeeso neɗɗo kanjum e laasi guite en ŋaale e pesoɗe fuu ko jawmi yiɗi fuu mi waɗane ɗum woodi mi ekkiti wonjo miwɗo heeɓe har agadés e zender e fuu se mi yehi harton se jomi yi e wora ekkitan ɗum wora ekkitan ɗum dow fii peso e ŋaale
worɓe kañum woni ko watta wanja ma ko sanne sanne kan yiyete no yiilo an ka a debbo noon joni ɗum walnama caɗale ko aɗa wondi e worɓe
mi heeɓino caɗale senne dow majjum saabu e jiiya kamɓe no worɓe e bata takkudaga min dabbo mi ardoɓe to min ne laamu gokkami wonje mako gu fay so laamu leydino heyi sen gorko no woni ɗon fay so suka formoro noon na mottuɗum yeeso to jon koye dow magiyani heese heese e dow muñal ruwiwal ko daƴi fa e fo e paami jonko e tokki kan yaade meɗen tokkidiru meɗen gollida hande eɓe teddini kan
senne
ko ɗum woni nafakka ko keɗɗa e golla wanja mako ngu
nafakka ko cammini woni goo kay mo e inne lobbere dow majjum to jami fuu imi woodi inne se yi e laamiɗo wonje miwɓe mo leydi dogan ducini mo debbo no to ɗum tan heƴi idel leydi di idel leydi yaasi fuduno fa hannde somi waɗi ley batu se holle mo o wonje miwɓe mi hokke teddene sen alhamdulillahi imi heɓa ko surata kam
farkoreji ne jon suudu maɗa yaade ɓiɓɓe
waran kan wuura nde imi woodi ɓiɓɓe noyo, rewɓe ɗiɗon e worɓe ɗiɗon, hartaniraaɓe. Mi wodinana sappo e goɗɗo. Allah kan jogoto himɓe. Min jogii jama'aare nden on e bawɗe Allah, mai sappo e taton.
Bandiraɓe tiniɓe habaruji studio kala nguɗo yewtere pindinol meɗen ngol endan kokkol habaruji meɗen timmata. Sey min mbiya on salamu aleykum.